Matthew 26, 6 through 13. It's printed in your bulletin, and we are talking about our values as a church, and those values are simply the things that help us make decisions.
Tutasoma katika kitabu cha Mathayo ni sura ya 26 mstari wa 6 hadi mstari wa 13. Lengo la leo ni kuongea kwa ajili ya vitu ambavyo tunavyopea muhimu sana, value au valeur. Vitu ambavyo vinatusaidia sana sana kuchukua decisions au kuchukua hatua kubwa ni hizi ambazo zinatusukuma kwa kila hatua tunayochukua.
In the last 2 weeks I've managed to do 2 out of the 11 values.
Kwa wiki mbili zilizopita nimejaribu kujaza mbili kati ya 11 ambazo tunazoelekea tunazokuwa nazo.
Next week I'm ready to present the 5-year plan for Zion.
Wiki ijao niko tayari kwa kuwapatia plan au program ya miaka 5 ya Zion.
Which means we have to do 9 values today.
Hiyo maanisha kwamba leo tuna tutasema vitu ambavyo muhimu 9
in like 10 minutes.
Kama dakika 10 hivyo.
But I think that this value that we'll talk about today will maybe help us do that.
Lakini nafikiria hizi ambazo zinazotusaidia zitatusaidia kuelewa vitu hizi.
And the 2 values that we talked about before was number 1, it's all about Jesus.
Hatua mbili au hizo value mbili au hizo sehemu mbili au hatua mbili tunazoendelea ilikuwa lengo lao muhimu ni kila kitu ni katika Yesu tunachokifanya.
And the second one is that we are called to do hard things.
Kitu ya pili ni ya kwamba tumeitwa kufanya vitu ambavyo ni vigumu.
And the third one today is let's do something beautiful for Jesus.
Kitu ya tatu itasema ya kwamba acheni jitolee tufanye kitu kizuri kwa ajili ya Yesu.
And sometimes people say, Pastor John, your church is so much about doing, and what about just being?
Watu mara kwa mara wananijia wanasema, Pastor John, kanisa lako kila mara nasema ni kufanya kufanya. Kwa nini tusifanye jinsi ya kuwa, tuwe, kusipokuwa kufanya peke yake?
I think we live in an extraordinary period in history.
Nafikiria kwamba tunaishi muda ambao ni kabisa, kabisa ni tofauti katika historia.
And I think that you and I hear more talking than anyone who's ever lived on planet Earth before.
Nafikiria kwamba sisi kwa kizazi hiki tunasikia mambo nyingi watu wakiongea kuliko vizazi vingine vilivyopita.
So what I'm going to tell you is that because of where God has placed us in history,
kwa hiyo nitasema kwamba kwa sababu pale Mungu ambaye alipotuweka katika historia,
I think talk is cheap.
Nafikiria kwamba kuongea ni vitu ambavyo ni thamani kidogo sana.
Which is why we relentlessly talk about the do.
Ndio maana hatupatii hata muda yoyote kwa ajili ya kuongea bali kutenda.
A couple of examples.
Ndajaribu kupana mfano.
Hatred of the oppressor does not equal love for the oppressed.
Uchukizi wa mtu ambao anakandamiza haiwezi hauwezi kujaribu kulinganisha. Haujaribu kuunganisha na uchukizi wa ule ambao anayekandamizwa.
Yeah. You can't just go out there and be angry.
Hauwezi kwenda hapo nje peke yake na wewe ukasirike.
Too many angry people.
Watu ambao wamekasirika ni wengi sana.
The only way to overcome hatred is with love.
Kitu moja ambacho kinaweza kwenda juu ya hii mtu kumkataa mwingine ni upendo peke yake.
And you got to speak love.
Ni lazima tuongee upendo.
But at the end of the day you also have to do love.
Lakini mwishowe japokuwa unaongea ni vizuri utende tena kitendo cha upendo.
I can tell my wife every day that I love her.
Naweza kuambia mke wangu kwamba kila siku nampenda.
But if all I do is work and I never show her my love by doing something.
Ikiwa hata nitapokuwa ninamwambia nampenda kila siku lakini kile ninachofanya ni kazi peke yake sijamuonesha kitu yoyote ya kumwambia kwamba nampenda kwa kitendo.
She'll never believe me.
Hata amini ya kwamba kwa kweli nampenda. Kwa maneno pia.
So the other thing I wanted to tell you is that, you know, a lot of people talk about how important it is that we love the poor and the least of these and all the rest of it.
Kitu ambacho kingine tunasema ni hiki. Watu wote watu wengi wanaongea kuhusu jinsi gani wanapenda watu ambao ni maskini, wanapenda watu ambao wanahitaji usaidizi.
And many people, they tell us, you know, that what the government should be doing, what rich people should be doing, what the church should be doing.
Watu wanatuambia, hii ndiyo government au serikali ingestahili kufanya. Hii ndiyo watu ambao ni watu ni matajiri ingestahili kufanya. Hii ndiyo kitu ambacho makanisa ingestahili kufanya.
But they're not doing it.
Lakini hawafanyi kitendo hicho ambacho wanasema ni lazima wangefanya.
Everybody's waiting for somebody else on planet Earth to fix stuff.
Kila mtu anasubiri hapa duniani mtu mwingine aje afanye kitendo kile.
So there's this man who's been beaten by robbers and he's found on the side of the road.
Kuna mtu ambaye amepigwa na wezi amelalishwa hapo karibu ya barabara.
And along comes the Samaritan.
Baadaye kukakuja Msamaria.
And he looks at the man by the side of the road.
Msamaria kamwangalia ambaye alikuwa amelalishwa karibu na barabara.
And he says, "Gee, I sure hope the police will be along after a little while."
Akasema natumaini kwamba polisi ingekuja tulisi msaidie hapo kwenye nalishwa.
Or he says, "Gee, I hope social services does something about that."
Ingesema ningeona mtu mwingine akuja Yesu amsaidie kwenye amelalishwa hapo.
Or he says, "Oh my gosh, the schools let us down."
Anasema angalia mtoto namna gani shule ingekuwa ndio imefanya hivi.
Man by side of road means you get involved.
Mtu ambao analishwa karibu ya njia yamaanisha ni vizuri na wewe ujiingize kwa kitendo hicho usaidie.
So what it means to love your neighbor.
Inamaanisha nini kusema mpende jirani yako?
Jesus had this unsettling habit.
Yesu alikuwa na tabia hii ambayo ni ya kutokusaidia.
He touched the poor and he touched the lepers.
Alikuwa anawagusa ni umaskini na anagusa wenye ukoma.
If you want to see an end to leprosy or poverty in the world, you're going to have to touch them.
Ikiwa unahitaji kuona mwisho wa umaskini, mwisho wa ukoma, yabidi uaguse.
A program isn't going to do that.
Program hawezi kufanya kitendo hicho.
People are going to do that.
Watu wenyewe ndio wanaweza kufanya kitendo hicho ya kuokoa watu.
If you're concerned about fatherlessness and the societal chaos that brings to us,
ikiwa una shida ya watoto ambao hawana wazazi, shida ambayo tunayopitia leo kwa ajili ya kutokuwa na wazazi, ikiwa una shida hiyo au unasikia umivu wa kitendo hicho,
we got to open up our families and bring in some fatherless.
Ni vizuri sasa tufungue milango ya familia yetu ili tulete wale watoto ambao wana wazazi ili tu wazazi wao.
If you're concerned about the state of marriage in our world,
ikiwa una shida ya familia ambazo zinazobomoka katika dunia hii kwa sasa,
protesting isn't going to do it.
Kwenda barabarani ukijaribu kujionyesha kwamba unataka isimamishwe haitafanya chochote.
Open your house and show somebody what marriage looks like.
Fungua nyumba yako, mwalike mtu, muoneshe jinsi gani familia ingekuwa ingestahili kujengwa.
The good, the bad, the ugly.
Uzuri, ubaya na ule ambao ni vibaya sana.
Everybody says, but we're not perfect enough to teach anybody anything.
Kila mtu anasema samahani, sisi si watu ambao ni wa ujuzi mwingi. Si watu ambao sisi ni watakatifu ili tulete mtu mwingine tumfundishe sisi.
All Jesus ever asked is that you work with what he gave you.
Kila kitu ambacho Yesu alikiomba ni kimoja. Tumia kile ambacho alichokupa.
This is where doing something beautiful for Jesus meets the feeding of the 5,000.
Hii ndio kwenye Yesu alipolisha watu 5,000 chakula kidogo. Hapa ndicho anachomaanisha.
There are all these people and the disciples say, "Jesus, they got to have something to eat. Send them away."
Kuna kulikuwa watu wengi sana. Na watu inaonekana wana njaa. Na wanafunzi wakaambia Yesu, "Kuna watu ambao wana njaa. Waambie waende nyumbani waende kutafuta chakula."
There's too many of them.
Ni watu wengi sana hatuwezi kuwashibisha.
We didn't ask them to be here, they just showed up.
Sisi hatukuwaomba ili waje, wamekuja wenyewe bila mwito.
Let them go find something on their own.
Waruhusu waendelee wajitafutie wajishughulikie chakula.
And Jesus looks at his disciples and he says, "You give them something to eat."
Yes, akaangalia mitume wake akamwambia wapatie kitu ya kukula.
And they got nothing.
Kwa kweli hakuwa na kitu chochote.
Jesus says, "What do you have?"
Yes, akauliza kitu gani ambao mnacho?
5 loaves and 2 small fish.
Na alikuwa na samaki wawili peke yake.
What do we have?
Kitu gani unacho?
I'm looking at it.
Najaribu kuangalia kitu gani mnacho.
And what I see can change the world.
Na kile ambacho mimi ninapoangalia ambao tunacho, tunaweza kubadilisha ulimwengu mzima.
What I can see can change the destiny of this city.
Kitu ambacho naona inaweza kubadilisha, inaweza kubadilisha kesho ya hii siri yetu au ya hii mji wetu.
Because I see a bunch of Jesus loving, Holy Spirit filled Christ followers who are willing to try.
Kwa sababu ninaona mitume, ninaona watu ambao wanajaa Roho Mtakatifu, ambao wanahitajika, ambao wana hiyo msukumo ya kwenda kusaidia, kwenda kujaribu kutumia neno hilo kubadilisha.
You're already doing it.
Na kwa kweli mmeanza tayari kufanya hiyo.
You just give Jesus what you got, 5 loaves, 2 small fish.
Mpe Yesu kile ambacho unacho, migati tano na samaki mbili peke yake.
I got a family dinner time on Tuesdays. Let's open it up.
Nina uchangio wa familia siku ya pili.
Say,
acheni fungua milango kila mtu akuje.
I don't have much, but I'm married. What could I do? Well, hang out with people who will be married one day.
Kitu ambacho nasema okay, sina mengi but nina mchumba, nitamwalika ambao wengine ni wachumba ili waje tuchangie.
Yeah. Well, you know, I'm too old to father any more children. It's okay. Children can learn from grandparents too.
Nasema mimi nimezeeka, siwezi kulea na kufundisha watoto mara tena. Lakini ukweli ni huu, hata watoto wanahitaji wa babu zake ili wafunzwe na wao.
So this is where the value comes from. The value, let's do something beautiful for Jesus.
Hapa ndipo kile tunachokipa cha muhimu kinaingililia. Hacheni tufanye kitu fulani kwa ajili ya Yesu.
Matthew 26:6-13.
Matayo 26 mstari wake wa 6.
Okay, while Jesus was in Bethany in the home of Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. And when the disciples saw this, they were indignant. "Why this waste?" they asked. "This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor." Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. And when she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. And truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her." You want to do that?
Okay.
6-13.
Naye Yesu alipokuwa Betania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha maramu ya thamani kubwa alimkaribia akamimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema, "Ni wa nini upotevu huu? Maana maramu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini." Yesu akatambua akawaambia, "Mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyoitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwangia mwili wangu maramu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amini nawaambieni, kila watakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilotenda huyu litatazwa pia kwa kumbukumbu, pia kwa kumbukumbu lake." Amen.
Amen. All right, so here's the thing. This woman, a sinner, realizes who Jesus is.
Kitu ni hiki, huyu mwanamke ambaye alikuwa ni mwenye dhambi alitambua Yesu ni nani.
You know, I think many of you realize who Jesus is too.
Nafikiria kwamba hata nyinyi pia mmegundua Yesu ni nani.
So you want to pour out this extravagance upon him.
Ndio maana mnajaribu kutoa kile ambacho ni cha thamani au ni cha muhimu sana kwenu.
This lady had perfume.
Huyu alikuwa ni na hiyo alabasta au alikuwa na hiyo kitu ya manukato mema.
The early church fathers lead us to believe that this was all she had.
Na wasome wanasema kwamba hii ndio peke yake alikuwa nayo.
It could have been related to her occupation.
Yawezekana hata alikuwa ameitoa kwa kazi alikuwa anayoifanya.
But I don't know.
Sifahamu, sijui.
Question is, what do you have?
Swali ni hii, kitu gani ambacho unacho?
And what are you willing to pour out to anoint Jesus?
Na kitu gani ambacho uko tayari kutoa kusudi umpake Yesu?
When you do, you will be criticized by other devoted people who like to talk about Jesus, but haven't really made the move to pouring out their life on him yet.
Ukweli ni huu, hata utakapofanya kitu hiyo, kuna watu ambao watakusengenya kwa kile ambacho unachokifanya. Ni watu ambao hata nao wanamtumikia Yesu, lakini hawajasimama ili wafanye vitendo.
But many of you have poured out whatever you have on him.
Kati yenu wale ambao wametoa vile walikuwa navyo,
you've opened up your families. You've opened up your wallets. You've opened up your calendars. You've opened up your hearts. You've poured what you had on Jesus. You've done something beautiful for him. And by doing so, you've blessed others.
Na kufanya kitendo hicho na ukabariki wengine.
I believe that this kind of pouring out.
Naamini ya kwamba hiki kitendo cha kutoa.
Well, this is what love looks like.
Hivi ndivyo upendo inaonekana au inaoneshwa.
Because you're not caring about what you have, you're pouring it out on the object of your love.
Kwa sababu haujiwekelei kile unacho peke yako, bali unatoa kile unacho kwa ajili ya upendo.
The reason that we can be one church, one people, with one God.
Sababu ya kuwa kanisa moja, watu wa familia moja, na tunapomuabudu Mungu moja.
Is because we realize who Jesus is.
Ni kwa sababu tumegundua Yesu ni nani.
Our unity is based on the recognition that he is worthy of our pouring out whatever it is that we have together upon him.
Umoja wetu ni ugunduzi ya kuwa tumegundua ya kwamba sote tunaleta kile tunacho ili tujaribu kutoa kile tunacho kwa ajili yake.
That's also one of our values. Number 8.
Iyo hata ni moja ya ile lengo letu ya namba ya 8.
It's hard to seek that kind of unity.
Ni vigumu sana kutafutisha umoja huo.
Because we speak different languages, come from different places.
Tunaongea lugha tofauti, hata tuna mila tofauti.
We have different experiences.
Hata tuna experience au tuna ujuzi tofauti.
Oh, we got different expectations about church.
Hata tuna lengo au tuna matumaini tofauti kwa ajili ya kanisa.
But the thing that we do together to pour out an extravagance upon Jesus.
Lakini kitendo ambacho tunachofanya kwa kutoa kile ni cha thamani kwa ajili ya Yesu.
Is that we put expectations and preferences aside.
Kwa sababu tunaweka vile tumaini tulikuwa tunatumaini vitakuja na vitu vingine tunaviweka kando ili tulengee kile kikombele yetu.
We try to put personality and culture aside.
Tunajaribu kuweka mila yetu kando, ufuke wetu kando.
That's our sacrifice to Jesus.
Hiyo ndio sadaka yetu tunayotoa kwa ajili ya Yesu.
So that we can anoint him as a united people.
Ili tumupake sote pamoja kama watu ambao wana umoja.
And being united, we know that it makes Jesus happy.
Na kuwa kwa umoja, tufahamu ya kwamba hii inamletea furaha Yesu.
And we know that he knows how hard this is.
Na tunafahamu ya kwamba anajua jinsi kitu ambao ni mgumu.
But you know, this city needs the witness that we provide right now.
Hiyo ni ukweli. Mji huu unahitaji mashuhuri ambao sisi ambao tunaweza kuwa au tunaowatoa sisi.
This funeral on February 25th, Augustine's funeral.
Hii mazishi ambayo ni mwezi wa pili tariki 26 na 5.
We all pull together. This is a beautiful thing for our city to see.
Sote tutakusanyika pamoja. Hata hii ni kitu ambacho ni kizuri. Kusudi walimwengu hata haa mji huu uweze kuona.
We need singers and we sing better when we're together.
Tunahitaji hata waimbaji na ukweli huu tunaimba vizuri sote tukiimba pamoja.
We need servers and we serve better when we serve together.
Na tunahitaji wasaidizi na kwa kweli tunafanya kazi nzuri ikiwa sote tunafanya kazi tukiwa pamoja.
I need help from my brothers and sisters to understand the dynamics of a Liberian funeral.
Nahitaji wakaka na wadada ili wajaribu kufahamu ile kitendo ya taifa la Liberia wanapofanya mazishi.
In America, you know, we handle grief differently.
Marekani sisi tunajaribu kufanya tofauti na mataifa nyingine.
We want it to be over quickly.
Sisi tunahitaji hivi tuvimalizike na tuende nyumbani.
Hello, I'm the pastor. I'm very sorry for your loss. If you need anything, contact me.
Anaonesha anakuja kwa yombo umekosa mtu na mimi ni pastor fulani na ukitaka usaidizi mwingine niambie unijaribu kunipigia simu.
Let us pray. Amen.
Acheni tuombe na amina.
See you at the funeral.
Tutaonana kwa mazishi.
See, African funerals, people go to the house of the grieving and they sit for days.
Waafrika ni tofauti. Wanaenda kwa nyumba ya mtu ambaye amekufa, wanaketi huko masiku na siku.
There's not enough furniture for everybody to sit on.
Ukweli ni huu, hawezi kuwa na viti ya kutoshea kila mmoja.
Because everybody comes.
Kwa sababu kila mmoja anasherehekea kwa kila mmoja amekuja.
So you sit on the floor.
Itabidi uketi chini kwa sababu hakuna viti.
I can't sit on the floor.
Kwa kweli sitaketi chini.
I gotta have a crane to get me up.
Ni vizuri nijaribu kuona kitu ambacho nitajaribu kutumia ili niweze kusimama.
I want to give a gift to Eliza and there she is on the floor and I'm trying to say, okay, are my hips going to pop out? I'm getting down.
Najaribu kupatia ambao nimeandalia mtoto lakini amekata chini, amekaa chini. Itabidi nishuke, sijui kama itakuaje ninaposhuka ili mfikie kwenye meketi chini.
There's this pain going through my muscles down here.
Kuna umivu ambao unaendelea mifupani mwangu.
And she wants to talk.
Na si peke yake kuchukua, anataka hata kuongea ijapokuwa mimi nasimama hivyo.
Deeply and long time.
Na anataka aongee kidogo mtu mwingine asisikie na aongee mengi.
We just have these differences.
Hiyo ni ukweli kitu ambacho tunacho kuna utofauti mwingi sana kati yetu na
I believe that these differences are beautiful for Jesus.
Na naamini kuwa hii utofauti wetu ni uzuri sana kwa ajili ya Yesu.
As long as they don't stand in the way of our being together to anoint him.
Ipokuwa ikiwa hiyo utofauti wetu hausimami kati yetu ili tuweze kufanya kazi pamoja.
We have this really wonderful value. It's value number 2.
Kuna kitu ambacho kingine cha muhimu inaitwa value au gachiro ni kitu namba ya pili.
It's very simple.
Ni kitu ambacho ni ndogo sana.
And it says aren't they all our children?
Wote si watoto wetu?
And you know that sounds maybe presumptuous that we would consider children outside the church in the same way that we would consider children inside the church. It means that those kids out there outside the church,
inamaanisha kwamba watoto ambao wako hapo nje kanisani,
they need to be ministered to.
Wanahitaji watu wa kuwahubiria.
In the same way that we minister to the kids inside the church.
Vile vile ni moja na vile vile watoto ambao wako kanisani ndani ya kanisa wanahitaji mtu wa kuwahudumia.
And you know why?
Wajua kwa nini?
Because nobody's ministering to them.
Kwa sababu kuna mtu ambaye anayewahudumia hapo nje.
It's not because, you know, we want to take something that somebody else is doing. It's because this is simply not being done.
Si kwa sababu tunataka kuchukua kitu kingine mtu tunataka kujifunza kitu ambacho wengine walikuwa wanafanya ni tunawachukua kwa sababu hakuna mtu yeyote alikuwa anawahudumia.
All these kids on the streets of our cities, who's going to teach them right from wrong?
Hao watoto ambao wote ambao tunaona barabarani kila siku, nani mwenyewe atawafundisha utofauti kati ya kitu ambacho ni mzuri na kitu ambacho ni mbaya?
So the parents' job.
Hiyo ni kazi ya wazazi.
Where are the parents?
Wazazi wako wapi?
Broken.
Wazazi wameachana.
It's the church's job.
Kanisa, hiyo ni kanisa ya kazi.
Where's the church?
Kanisa iko wapi?
Broken.
Kanisa hata imekorogana naye.
It's the community's job, the neighborhood's job.
Utasema hii ni kazi ya community au ni kazi ya
broken, broken.
Taifa. Lakini shida ni kila hata hiyo Kenya umelenga ungefanya, hata wameachana pia.
Let the police do it.
Tunasema polisi itashughulika na watoto hao.
Have we no prisons?
Polisi watasema kwamba jela zimejaa, hakuna nafasi tunaweza ya jela mara tena.
Have we no poor houses? You remembered, right, Scrooge? Okay, yeah. Who's going to do it?
Nani atafanya kazi hiyo?
You and I have been given this amazing opportunity because we started off with 5 loaves and 2 small fish.
Kitu ambacho kimetendeka ni hiki. Sisi tumepewa hiyo favor au hiyo bahati na Mungu kwa sababu tumekubali kutoa ile mikate 5 na samaki mawili.
It's a beautiful thing to do for Jesus.
Ni kitu kizuri kufanya kwa ajili ya Yesu.
We get to have this opportunity to talk to the youth of our city on the 25th.
Tuna bahati kubwa ya kuongea kwa vijana wetu tarehe hii ya 25.
We have this opportunity to present them with a better way.
Tuna hiyo bahati ya kuwaonesha njia nzuri ya kuendelea ya kutumia.
Don't you want to take it?
Hauhitaji kuchukua hiyo na muda au hiyo nafasi kusudi waambie ufunze watoto wa mji huu.
And isn't it worth any sacrifice in order to do it?
Na ukweli ni huu. Unapojaribu kufikiria hii hai si ya muhimu kiasi ya kwamba unajaribu kutoa sadaka yote kusudi uipate muda huu.
Because Jesus taught us how to speak love to hatred.
Kwa sababu Yesu ametufundisha jinsi gani ya kuongea upendo kwa ajili ya watu ambao wanachukiana.
How to speak forgiveness to unforgiveness.
Jinsi gani ya kuongea kwa msamaha kwa wale ambao hawezi kusamehe.
How to speak peace to violence.
Jinsi gani ya kuongea amani kwa wale ambao wanaleta ukosefu wa amani.
And how to speak hope to despair.
Kwa wale jinsi gani ya kuongea tumaini kwa wale hawana tumaini lolote.
And when we do so,
na tunapofanya vitu hivyo,
we do something beautiful for him.
Tunafanya kitu ambacho ni cha muhimu sana kwa ajili ya Yesu.
Let your light so shine before men.
Acheni acheni mwangaza wenu ungae kwa dunia yote.
That they may see your good works.
Kusudi waone matendo yenu mema.
And give glory to your Father in heaven.
Na wapatie heshima Baba yenu uliye mbinguni.